ngifanele kuzofika ngesikhathi yofezi ngilindile ngibona abanye bephumelela inhliziyo yami yazama ukubekezela kunzima umubuka abanye bephumelela impilo ibonakala ihamba kancane kaze kuzo ukuthi kungani ngisalele muva njalo nje kodwa ngaphakathi kukhona izwi elithi Linda kuzolunga Yafunda ubekezela Yafunda ukwethemba indlela Noma kunzima kangakanani Ngiyazi kukhona okungilindele Okungokwami songithola Noma kuthatha isikhathi esingakanani Angisoze ngalani
Oh,